ekki tinol chappanne jego jetati kisno duniyaro yohana faslu olnai luka faslu olnai assalamu alaikum unso birabe heditobe min kohni on beinde allah jamu salama giddo ko moy fama edo do dawol gonga kungolo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy min cerake gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon kalawol gonga ko awar gohande der jande men halin jila chenika en darnobe danyaki isa almasihu walanandu ha be takdi mako kude ekitinol mako fu pero tiri beje yimbe to ko larani danyaki mako en darnobe wala goddo medi danyre goban mako gamo danyama diga payo debbo be bawde ruhu alla cheniro en darbe bo almasihu walanandu er kala tagale fu ga wala mo medi daire go tak di cheni di ban mako. Kude isa wala konandi, ngam ko nyalde bandum, ko goto goto medi wadu go kae fiji nandu di edi mako. O wolu anno tan, den nyawube njamdita, den shaidane malaika en mumdonno ndoga, e hake jinja hafa manu ya kereman. Hafa hin, endarnobe kitin ki mako wala ko medi nandu go, endari no dum der siriya men chalika ha der ngewta isa be arjido dina bietero nikodemu isa hollitino mo sonato ruhu alla hesditini berne mako fu o tamakina sugolamu alla gamajum isa wi nikodemu edum lati gonga jum ha kalabi adama fu hani on danye didaure hande en tammi hedaago banno Isa almasihu wolwidi be goddo perotirdo be mawdo dina yahudu en bietedo nikodemu nikodemu latino yahudajo amma mo bolwanten hande lataki yahudujo nikodemu o gorko amma mo hande o debbojo nikodemu lati kullo alla amma mo ngidden wolwan go lati kuwando ngiddudin ngam o teamatele joyino fere fere a gite yimbe kam mawdo dina nikodemu buranno debbo ajabajo gondo der duniya mum amma dum wa'ay banani ha gite alla ngam kala rutu adamu fu hakke do lami dum mum ardibe dina e mawbe ardibe dina e wadannobe hakke be potan kal ha yeso alla kanju wadi bi adama fu sey danye didawre be bawre iwande diga asama den kam en gartano linjila jonta ngam keditoren ngewta Isa be debbo ajabajo gonnodo der duniya mum o goddo samariyajo samariya donno hakkunde yahudiya e galili der maral yahuda samariya en dudbe latake no hotbe en den yahudu en donno ko citiribe ban majjube ngam majju wadi be narrata amma Isa huraino be yidaniel ngam Allah subtindirtano yimbe Isa warino do duniya ngam dabbitit go e hisnugo kala hakkejo giddo hebugo bernde hesre e lamde pad ngam majum wadi Isa semtay wolwango debbo samariyajo marnodo worbe njoo en kerito kadi ko winda der linjila Yohana hafaslu wol nay bindidon biya ngam yahu goton se otokko hales di samaria o yotti wuro wiyetengo Sikar, ngo badi be ngesa ka Yakubu hokkuno biyum Yusufu. Bundu Yakubu donton, Yeso somi be jahangal. Ga majum o jori ha hunduko bundu, mchaka nyalauma. Debo Samaria ajo wari nyedugo ndiyam, Yeso wimo. Hokkam ndiyam miyara, pukaraen mako ya kemanjehino wuro ngam sode gonyamdu. Debbo wi'i Yeso, ana yahudujo, ajamam min ndiyam yarugo min bo mi samariyajo, ngam walano narral hakkunde yahuduyen be samariyen. Yeso wi'imo, to a andino dokkal ngal Allah hokkata, to a andino bo moy jamima ndiyam yarugo, ajamanno mo o hokkanno ma ndiyam ngetam. Debbo wi'imo, modibo, awalako anyedira ndiyam. Undu bo luggi noya hebrata ndiyam ngeta majum kaka amin Yakubu hokki min bundu ndu o yari ndiyam maru kanko e bibbe mako e dabbaji mako bo kadi aburi Yakubu manguna Yeso jabimo ko mo yari ndiyam dam domdan fahin amma mo yari ndiyam dam mi hokkata mo metata dum dugo sam ndiyam dam mi hokkata mo latoto sebore ndiyam getam der mako dokkandam mo gendam dumidam debbo wi imo hokkam le ndiyam man gam tami meta dum dugo fahin mi isa lorago nyedugo ndiyam fahin yeso wi imo ya euno ya gorko ma on gara hado debbo wi mo mi wala gorko yeso wimo a wolwi gonga nde a wi a wala gorko gam a wodi no worbe njoo mo a wondi jonta na o gorko ma a wi iyam gonga nden debbo wi modi bo mi fami a annabojo kakaji amin tujidani Allah do hosere nde amma onon yahudu en on don biya wuro salima tan woni nokkure sujidango Allah yeso wimo debbo jabko mi wiyete wakkati waran nde on tujidanta Allah ko do hosere nde ko ha wuro salima onon samaria en on anda mo tujidanton amma minin yahudu en min andi mo min tujidanta gam kisndam iwi ha yahudu en amma sai waran wadi jontama ha ruhu banginangu gonga Allah wauna yimbe sujidango babirawo ko toy fu Allah o ruhu yidbe sujidango mo sai be lato danyabe ruhu gonga irin sujidobe be babirawo yidi debbo wi'imo mi andi almasihu tammi warugo to wari o wanginanan min kuje fu yeso jabimo min borwanando ma woni kanko sai majum pukarayen yeso lori be kaidini nde be ngi'i odon wolida be debbo amma wala ko goto mabbe jami debbo ko dabbata ha mako wala mo jami yesu bo ngam dume bolwata be mako debbo acci bulku murum ton lori ha wuro wolwani yimbe wi ngare ndare gorko mo yecciyam ko mi wadino diga boy mafu tema kanko woni almasihu yimbe ngurti wuro njeyi ha yesu samaria en dudbe nder wuro majum nuddini mo ngam debbo wino o yecciyam ko mi wadino diga boy mafu nde ɓe ngari ha yeso ɓe torimo o faɓɓa ha maɓɓe yeso faɓɓi ton nyalde ɗiɗi ɗuɗɓe nuɗɗini yeso ngam dalila bolle maako ɓe mbi'i debbo jonta min nuɗɗinayimo ngam ko a yeccimin tan amma ngam minin be koye amin min nani ko o wi'i min andi fakat kanko woni kisnowo duniyaru bana ni tariha debbo samariyajo timmitiri kalati ka tilimka masin ngam kaɗo hollita bannoyi ajabajo gonɗo nder duniya mum anditiri isa lati kisnowo mo Allah neldi ɗum amma ha fuɗɗam gewta maɓɓe debbo o andano moyjo o woliditta oɗon hoccitirimo bana yahudu en woɗɓe nden nder gewta isa wimo kuje feere ɓurde andal neɗɗo ngam majum o fami gorko o ferotiri be yimɓe feere e o latoto no annabojo nden o famino bo isa bolwidanno be mako o ɓurino annabojo o latino almasihu mo nelaɓe Allah fu gadino annabaku dow mum kanko kisnowo duniyaru nde yake debbo o famti gorko joɗiɗo sera bundu e bolidannoɗo e mako woni almasihu sei o wuddini bulku mako o doggi o yehi nder berniwol ngam andingo yimɓe woɗɓe ngare ndare gorko mo yecciyam ko mi waɗino diga ɓoy ma fu tema kanko woni almasihu ɓawo en gi'i kadi yimɓe berniwol ngari tawi isa e ɓe torimo ngam o joɗo be maɓɓe nden isa joɗidi be maɓɓe nyalɗe ɗiɗi o ekkitiniɓe bannoyi ɓe mbawrata hebrugo ɓernde hesre e be wartugo rewoɓe Allah be ruhu e gongaku nda ko bindi mbiyata ɗuɗɓe nuɗɗini yeesu ngam dalila bolle maako ɓe mbi'i debbo jonta min nuɗɗinayimo ngam ko a yeccimin tan amma ngam minin be koye amin min nani ko o wi'i min andi fakat kanko woni kisnowo duniyaru e jonta kadi nder wakkati luttanɗo en hande en tokkitino nder linjiɗa ndaren ko sali nyalɗe seɗɗa ɓawo nde isa sendiri be samaria en en ndaran na yimɓe fuu jaɓi isa ban kisnowo duniyaru masalan nder linjila lukka a fasluwol nayi bindiɗon mbiya yo yeso loriya lesdi galili o kebbinaado bawde ruhu ceniido ɓe puɗɗi wolwugo haala maako nder lesdi man fuu o waajini yimɓe nder cuuɗi waajaago yahudu'en yimɓe fuu teddinimo to yeeso yehi nazaratu wuro ngo o mawni haa muuɗum yannde siwtorde o nasti suudu waajaago yahudu'en bana o woowi waɗugo o ummi ngam o jannga deftere ɓe dokkimo deftere annabi esaya o maɓɓiti deftere maajum o tawi aayaaje binndaaɗe bana ni ruuhu jawmiraawo ɗon dow am o suɓiyam ngam haa mi waajina laafuɓe habaru seyo o neliyam haa mi wanginana haɓɓaaɓe joofeeki muuɗum'en ngam wumtingo wumɓe ngam hisnugo torraaɓe ngam yeynugo hitaande nde mo'ere jawmiraawo wangata nden o maɓɓi deftere go o hokkiti nde aynoowo o jooɗi yimɓe nder suudu waajaago yahudu'en man fuu tokki laarugo mo nden o fuɗɗi wolwango ɓe aayaaje binndaaɗe nder deftere ɗe ɗe ngonɗi haa mooɗon wakkati on nani ɗe janngaama jonta ɓe bolle ɗe iisa ɗon no wolwana hoore mum kanko woni no almasihu kisnoowo mo annabi esaaya winnduno haala mum waɗi duuɓi 700 ko saalino ammaa yahudu'en ɓe nazaratu jaɓay iisa mawnunooɗo yeeso maɓɓe laatoono kisnowo duuniyaaru mo allah nelduno kanjum kadi ɓe njawino mo haa ɓe wi'ugo mo naa o ɓi yusufu na ammaa iisa rentini ɓe taa ɓe njawono kisnowo duuniyaaru mo allah nelannooɓe binndi ɗon mbiya yimɓe wonɓe nder suudu waajaago man fuu tikki masin nde ɓe nani bolle ɗe ɓe ummi ɓe dasimo ɓe njaarimo yaasi wuro maɓɓe haa towndire nde wuro maɓɓe mahaa dow muuɗum ngam ɓe cakkina mo haa les ammaa o wurti caka maɓɓe o dilli bana ni kadi yimɓe nazaratu tefi mbarugo iisa ngam ɗume ɓe ngiɗino ittugo mo ngam o ɗon no wi'a kanko woni no almasihu ɓurdanɗo annabo'en fuu mawnugo kanjum waɗi ɓe njawino mo e ɓe tefino saalingo mo ammaa walaa ko ɓe mbaawino waɗugo iisa ngam yaake maako siwaano tawon ban banndor fulɓe wi'ata pe'oowo leɗɗe fotay yibbina lekki caka wuro ki yimɓe kawtata e muuɗum iisa almasihu laati ban lekki ki iwnooɗo digam allah ndaarele kadi soynde hakkilo yimɓe no foti noyi halleende maɓɓe yotti ɓe numango war hoore dow on mo allah suɓino ban kisnoowo e kiitowo duniya ragare man bo yimɓe mbarannomo ammaa allah ummitinan mo caka mayɓe balɗe tati ɓaawo maayugo maako en tammi laarugo haala man ɓe tokkindirki nder ekkitinol garanngol ammaa jonta kam soobiraaɓe am noyi ndammitinirten ekkitinol hanndewol kadi nda bana ni o nanɓe haala ɗiɗor haa mbolwanan ka yimɓe ɗiɗo ɓe ɗiɗo man fuu boo ɓe nanɓe ban noyi iisa seettori hoore mum ban almasihu ammaa jawaabu maɓɓe dow anndinki ki laati no feere feere aran en ndaari debbo samariyaajo mo iisa hawruno be muuɗum haa dow ɓunndu en nannooɓe boo ban noyi debbo o e yimɓe berniwol njaɓruno bolle iisa be seyo manngo ɓe nuɗɗinino kanko woni almasihu kisnanɗo duuniyaaru ammaa nder jaande men ɗiɗawre e ndaarino yimɓe nazaratu moɓtinooɓe nder haykaliiru kamɓe ɓe ɓe yawiiɓe no bolle iisa e ɓe mbaawayno jaɓugo iisa mawnunooɗo yeeso maɓɓe laato almasihu bana ni kadi en ndaari yimɓe samariya'en wonɓe nder hakke njaɓi iisa ban kisnowo iwɗo diga asama ammaa yimɓe anndunooɓe allah haa nazaratu cali nuɗɗingo mo onon heɗitooɓe hannde nder ɓeye ngonɗon kadi on laatiiɓe ban yimɓe samariya na malla ban yimɓe nazaratu salinooɓe jaɓugo iisa ban kisnowo mo allah neldino ngam hisnugo hakke en moye ɓurɗon heddugo onon boo nane ko binndi ceniiɗi mbiyata dow ko laarani almasihu ɗi mbi'i annoora ɗon yayna nder nyiɓre ammaa nyiɓre waaway nyifugo ka wolde man ɗon no nder duuniyaaru allah tagri duuniyaaru be maare ammaa duuniyaaru anndaande nde wari nder lesdi maare ammaa yimɓe maare njaɓaynde ammaa woɗɓe njaɓi nde nuɗɗini nde kamɓe nde hokki ɓe baawɗe laataago ɓiɓɓe allah enden be hebugo bawde yedugo yeso Allah der ngendam dumidam ha foroy. Amin. Hado min accata on hande min don gelo kauten yeso bongam jangde nde tammiden lincitugo. To Allah muyi en tammilarugo alamaji dokkadi Isa ngam gondingo mo fakado kisno duniyaru haggite komoy. Min gidino bo andin gono ekitinol jitokindir dididon tawe do kaset jiko bedi. To on gidi hebugodi, on bawi windan gomine min biyan on bannoike protondi. Malla to on gidi hebugo bindi chenidi do buli, on bawan windan gomine min neldan on goddi. Nda her tawroton min. Lawol gongaku, BP Karantrua Marwa Cameroon. Midon lorni tarum. Lawol gongaku, BP Karantrua Marwa Cameroon. Alla barakidina on. E wawna on numugo be luggurum doko samaria en bi ko larani Isa. Fakat kanko woni kisno duniyaru.